magaalada Xudur ee gobolka Bokol ayaa bilaabay abaabul looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab waxaana garoonka magaaladaasi Xudur isugu soo baxay boqolaal shacab ah kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay Shabaab la dagaalamaan.
Boqolaal shacabka magaalada Xudur oo goob fagaare isugu soo baxay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna Xudur lagu ururinayay ciidamo macwiisley oo qayb ka noqonaya dagaalka Shabaab lagula jiro. Waxay muujiyeen shacabka Xudur inay u istaageen kacdoon ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Malaaq Cali Cabdullaahi Dirir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bokol ayaa caddeeyey inay ka go'an tahay dagaalka Shabaab ay la galayaan islamarkaana dhowaan ay weerari doonaan xarumaha fariisinka u ah kooxda Al-Shabaab ee gobolka Bokol.
Abaabulkinga eeka ku dhihi Bokol weli baan iska jara degmooyin shaeyoonay gobolka Bokol weli la isla gaadlay Al-Shabaabka qawaarijinta la ku xoray dalkan waloo geeka laanka banaan bahay waan anta unan roognu ciidanka weli iska jara macuusleyti oo hata degmada Xudur gobolka Bokol hata isku abaabuli ciidanka dulmadeed oo waqti badan hadagaalamaay ee ala dharan ama ala qawn ama ala qaran ciidanka liin gorday yaan iska jara insha Allah hoob ilaahay ara la ku bilaabo geeka weli ni araga doontana degmada tuulooyin shee ibnaanshe imeeli qawaarijinta roogan isal dhagii la ku qabsaday yaasin banna ka doon
Sheikh Maxamuud Haaji Muxtar oo ah taliyaha ciidamada dulmadeed ee ka amar qaata wasiirka diinta oo qaabta dawladda federaalka Soomaaliya Sheikh Muxtar Robo Abu Mansuur ayaa isna sheegay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka gobolka Bokol sidaas darteed loo baahan yahay shacabka inay is abaabulaan oo ay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab
lan gundangalin gargaare warnamiyahu kaha oo hordaba ka hasanay inay dawlad sanadka rawaysanay inay geeka may ka faraasagna in dawladana aan dhagaagdi in dulmaga isku huray oo may insan haysan may shileysan haysan inay rajari hadda koorsi shileedan walba mana haysan laakiin dadka aragaya ku mid hayn dadkeen araganeena ni la aragana alxamdulillah in markan geeka dhamaan walaalaha ee koofar galbeed degan arantan in istaagan ciidanka Faransa ciidamada may lehaha geedi walaal ka boodi bootumaha luul ma leh gobollada dhexe dadkan lahaa ku riyahay deerka kii kaanaan riyahay isku riyadiin ha ka dhaawacni ha ka dhimani hamin walbana arbusheen walaalyaalow walaagowrunahay shalsil handiga lamaani han rafaadani oo mooryaalka la leeyin dhacay maatadaana liin baabi iyay abaaro ilaahay ba in sheegna galanta tiisoo ka kooytiin una hadda dabna fursadii lagu baalaya muugat dhammaan may faray in dadkan geeka fursadu galantii oo ka jartu ku faayideysada fursada dawliga in ku faayideysada mooradu waka go'doon sanayn heer boqol iyo isabaabuleen jidka hoodka furadeen hooga lagu kiir geeka dawlad garab shucab ho helen Elberd abaabulka kasooda iyada aan ka faraasagna hoob Elberdi Xudur galantii isdeeran koofran dhagaajiya walaalkan la ka duqdo hay meel iyo fadheedan waayan ininka lees baan dirdaarbe
gudoomiyaha degmada Xudur Umar Cabdullaahi Maxamuud Umar Atu ayaa sheegay shacabka Xudur inay diyaar u yihiin sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen kooxda Al-Shabaab
bin aadanka washeeyaal oo santiisa difaacada lanka tala galay jiraan hantiisa difaacada la fadhay dhulkay difaacada la fadhay diintiis difaacada la fadhay naftiisna difaacada la fadhay aan tan badan la dagaalamaan beero iyo hanood duqdan lanki baawrku intaa maraw ku gubaayaan lanki raashinka intaa maraw ku gubaayaan lanki inta ku moodo dilahayaan koqar hiyaayaan meel eraas wala diintiya may baa ku been sheegahay aan tibba la dagaalamaan marka una may madagnay furan kaliya hal wad la inay furan intee isku dulgaan hatana may fursad ka haysan aha Soomaali hataan jeedti anti Al-Shabaab la isku duugaa unayna taasa ku faa'iideysano isku duugaano la fadhay dadka la dhabaatay ayo jididka ku hirayno meel kasta ku hiranta may baa hantida lagu baahayo walkasta la kusoo gaar la dhamaayay uniga ugu baa dadka kala tiray la dagaalamaa ma hata wali iyo jidid joon furunaayna nololiyo waa may la raayis aad iyo aad laakiin uu nololano la dagaalamaa madaxa soo gobo nool faray
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokol waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen gaadiidka badeecooyinkana ay u diideen kooxda Al-Shabaab inay galaan taasina waxay sababtay is-cirbar xoogan uu ku yimaaday cuntooyinka qutul daruuriga abaabulada dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale wuxuu ka jiraa degmooyin kale oo gobolka Bukool ka tirsan sida Waajid iyo Eelbarde oo ciidamo macuusle ah lagu ururinayo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.